kwaZulu kwafenu.
Madingana ngiye kwaZulu kwafenu.
Ngeke ngiye kwaZulu kwafenu.
Yena mantombi geza ngovuma kukali insizwe yeye. Mbati ntombi geza ngovuma kukali insizwe yeye. Ngovuma kukali insizwe
yeye.
Yela mqomi kwaZulu baba mqomi emabhaceni mangqomi kwaZulu baba
mqomi emabhaceni
mangqomi mqomi kwaZulu baba mqomi emabhaceni
mangqomi
kwaZulu
baba mqomi emabhaceni
mangqomi kwaShaka batushizwe
baba Yeah.